Kati kusumisa shishiri kutawa Mamari debi sila bali badawa